Luka umutwe wa 20. Umunsi umwe Yesu yigishirizaga rubanda mu rugo rw'ingoro y'Imana atangaza ubutumwa bwiza, maze abakuru bo mu batambyi n'abigishamategeko hamwe n'abakuru b'imiryango baramusanga baramubwira bati:
"Tubwire aho uva n'ubushobozi bwo gukora ibyo ukora, utubwire n'uwo buguhaye uwo ari we."
Maze arabasubiza ati:
"Nanjye reka mbabaze munsubize. Mbese Yohani yatumwe n'Imana kubatiza cyangwa se yatumwe n'abantu?"
Batangira kubwirana bati:
"Nituvuga ko yatumwe n'Imana, aratubaza ati kuki mutamwemeye. Nanone kandi nituvuga ko yatumwe n'abantu, rubanda rwose rwadutera amabuye, kuko bemera rwose ko Yohani yari umuhanuzi."
Nuko baramusubiza bati:
"Ntitubizi."
Yesu niko kubabwira ati:
"Nanjye rero simbabwiye aho nkuru ubushobozi bwo gukora ibyo nkora."
Nyuma acira rubanda uyu mugani ati:
"Habayeho umugabo wateye ibiti by'imizabibu, maze umurima awatira abahinzi. Ajya mu rugendo arumaramo iminsi. Igihe kizatuma umugaragu kuri wa bahinzi kugira ngo muhe icyata murima ku mbuto z'imizabibu. Maze abo bahinzi baramuhondagura, bamwohereza amaramasa. Nyir'imizabibu yongera kubatumaho undi mugaragu, ubwo nawe baramuhondagura, bamukorera ibya mfura mbi, bamwohereza amaramasa. Nuko yohereza wa gatatu, ubwo nawe baramukomeretsa kandi baramwirukana. Nyir'imizabibu niko kwibaza ati: Ubusengire, reka nohereze umwana wanjye nkunda cyane, ahari we ntibazamwubahuka. Ariko abahinzi ngo babone uwo mwana, bajya inama bati: Dore warazwe ibintu araje. Nimuze tumwice kugira ngo byose bibe ibyacu." Nuko mukuru bana inyuma y'uruzitiro baramwica. Mbese mubona nyir'imizabibu azagenza ate abo bahinzi? Azaza abatsembe, maze imizabibu ayishyiremo abandi.
Ngo abantu bumve ibyo baravuga bati:
"Ntibikabeho."
Yesu arabitegereza maze arababwira ati:
"Mbese ibi byanditswe bivuga iki ngo ibuye abubatsi banze ni ryo ryabaye insanganyarukuta? Umuntu wese uzagwa kuri iryo buye azavunagurika, ariko uwo rizagwira rizamujanjagura."
Nuko abigishamategeko n'abakuru bo mu batambyi bashaka kumufata ako kanya, nyamara batinya rubanda. Bari bumvise neza ko aribo Yesu yerekezagaho muri uwo mugani. Bamugendaho maze bohereza abantu bo kumugenza bigize nk'intungane kugira ngo bamufatire mu byo avuga, babone uko bamugabiza umutegetsi w'Umunyaroma ngo amucire urubanza. Nuko abo baramubaza bati:
"Mwigisha, tuzi kuvuga kandi ukigisha ibitunganye, byongeye kandi ufata abantu bose kimwe, ukigisha inzira y'Imana mu kuri. Mbese ni ngombwa ko dutanga umusoro w'umwami w'i Roma cyangwa se si ngombwa?"
Yesu amenye uburiganya bwabo arababwira ati:
"Nimunyereke igiceri. Mbese iyi shusho n'irizina biriho ni ibyande?"
Bati:
"Ni iby'umwami w'i Roma."
Maze arababwira ati:
"Nuko rero iby'umwami w'i Roma mu bihe umwami w'i Roma, ni iby'Imana mu bihe Imana."
Babura uko bamufatira mu magambo imbere ya rubanda, batangazwa n'igisubizo cye barinumira. Bamwe mu basaduseyi, abo nibo bavugaga ko kuzuka bitabaho, basanga Yesu baramubwira bati:
"Mwigisha, Musa yatwandikira itegeko ngo umuntu napfa asize umugore we batabyaranye, umugabo wabo ajya mucyura acikure nyakwigendera. Habayeho rero abavandimwe barindwi. Uwa mbere ashaka umugore, maze apfa adasize umwana. Uwa kabiri acyura uwo mupfakazi, nawe biba bityo. N'uwa gatatu amucyuye biba bityo. Bose uko ari barindwi bapfa ntawe umubyayeho umwana. Amaherezo umugore nawe arapfa. Mbese igihe abantu bazazuka, uwo mugore azaba mukande ko bose uko ari barindwi bazaba baramutunze."
Yesu arabasubiza ati:
"Abisi nibo bagira abagore cyangwa abagabo, nyamara b'Imana izasanga bakwiriye kuzuka bakabaho mu yindi si zaza, ntibazagira abagore cyangwa abagabo. Baba batagipfa ukundi, kuko baba bameze nk'abamarayika, baba ari abana b'Imana babikesha kuzuka. Musa nawe yerekanye neza ko abapfuye bazazuka, ubwo yari kuri cya gihuru akita nyagasani Imana ya Aburahamu, n'Imana ya Izaki, n'Imana ya Yakobo. Erega Imana si yabapfuye, ahubwo ni yabazima, kuko kuri yo bose baba ari bazima."
Bamwe mu bigishamategeko baramubwira bati:
"Mwigisha, uvuze neza."
Kuva ubwo ntibatinyuka kugira ikindi bamubaza. Yesu arababaza ati:
"Niki gituma bavuga ko Kristo ari umwana wa Dawidi? Dawidi ubwo yavuze mu gitabo cya Zaburi ati: Nyagasani yabwiye umwami wanjye ati, icara ku ntebe ya cyami iburyo bwanjye, nanjye nzahindura abanzi bawe nk'akabaho kandagizaho ibirenge. None se ubwo Dawidi ubwe yita Kristo umwami we, Kristo yaba ate kandi umwana we?
Yesu abwira abigishwa be rubanda rwose rwumva ati,
murajye mwirinda abigisha amategeko bakunda gutembera bambaye amakanzu meza no kubona baramukirizwa aho abantu bateraniye, bakunda kandi guhabwa intebe z'icyubahiro mu nsengero n'ibyicaro by'imbere aho batumiwe, barya ingo z'abapfakazi nyamara bakiha kuvuga amasengesho y'urudaca, aho bazacirwa urubanza rukaze kurusha abandi.